ilaahay ha mahadnagaana maadaasoy wali kale nagaana ciidamada amison walaalaheena Ethiopia iyo ciidamada militaryga dowladda Soomaaliyeed iyo booliiska iyo nabad sugid iyo koonfur galbeed ciidanka iyo dadweynaha oo nabad jeel oo in nabad ka noolada ka taliyeen nabad ilaahay in ziyade ciidada sin salaame runtii madan hore tooy salaame gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Abdulle Sheikh Mood Sheikh Ibrahim Mooday iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku xigeenshay iyo dhawaanada maamulka koonfur galbeed iyo dhawaanada dowladda federaalka intii loo roobta iyo dhamaan dadweynaha qaybashii Sheldon aan hambalyeeyay anta talaka magacaaba wasiirri iyo wasiirro dowlad iyo wasiir ku xigeena anta badan oo mudan la ku tabi runtii dad ka dhawmbisna nagada fadna anti nagati aan hambalyeeyay anti naganeena wali ku codsaday anti nagati inoo la shaqeeyaan sababtoo ah dad ka dhawl managada koran muddo badan ay xeeliyaani kubadii waayna runtii amarkan Ilaahay isku le wal qoray Ilaahay u bani aadam wal ma qoro kora dad badan wana jeelayni suurta galo waayti inuu na qorno runtii eedeeda aan maasintin way rajeynay in la shaqeeyo dadka walaanyoogan ah dad badan horan shaqeey wasiiri wasiir ku xigeenay wasiir dawladaha ay oo lagu tabiya jaran wali waxa lahayn ma jaran laakiin nasiibka sida nagadi runtii shaqadii yohani la qabadeen iyo wanaagi iyo wada shaqeyntiina kuma hadnage runtii wayna lahaa fursad kaleena waqti kale la doonaan bi idin laahil kariim anta hada fursad helayna wali ba lahaa fursadun way isin ku faday bulshada isin ka adeegtan inaysan bulshada wala qabatan inaysan bulshada horumarshe ka shaqeeytan in daacadnimo la isin ku helo haddii isin daacad nagado haytan isin is dhibtan umadana dhibaasan way rajeeyay in yoonay dadkii hormeeliyo deersiyeen ku dhaqaajiyaan meelo taabada korjiyaan way la ku yaabe dadkii hormeeliyo la ka magacaawi iyo dadkan geeka meelo la ka magacaawi inay shal gadiisinta in waqtana shal gadiisinta in muuqaalna shal gadiisinta saas dartii dadkii geeka la magacaawi wali rajeeyay iyo yeen inay waqtigan isbedeli doona muuqaalna inay walbadan ku bedelaan iyo ku rajeeyay runtii mahad Ilaahay isku leeydan ka mahadnaqaana way rajeeyayna dawladana dawladda federaalkana in gacanaysiida caalamkana gacanaysi dadweynaha qaybashii Sheldon gacanaysiyaan sida xukuumadduntan ee ka taab qaada fadi ka hormaro fadi shaqeeyo fadi wasiiradan iyo wasiirada dawladaha iyo wasiir ku xigeenada iyo baarlamaankana saalle imkaaniyadki iyo howliyo ku gudda fadan oo dadkan ka adeega fadan bulshada in la siiyo gacan la ka siiyo codsade runtii marka eedada maasatii mahad Ilaahay isku le baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed wali ku codsaday xukuumaddu inay ansixiyaan wal kasta oo bani aadan weela ma dhon wali Ilaahay weela lay dhon saas dartii may dhamaado waaye may hebelanka jaro waaye may hebelanka jari may hebelan qadi inay onay erniya ku codsadaana oo iyo ansixiyaan si xukuumaddu eedii aan qaad shaqadeena gudato saas dartii wali ballaha walaalayaalow sidanka dhaqsi badan hal ansixiyoy wasiirada iyo wasiir ku xigeenada iyo wasiir dawladashana wali baalaha waajibaadkan gudada aan eed iyo ogtin balad kula noo sheegahay way in la xafiis ma seedayaan way la sii ku fadeey la ku bilaawo maalintii la sii ansixiye laakiin xafiiska ku moqnaado isleey way shalay mar xafiiska lan hayna jirta laakiin geeka hadii xukuumad wasiir xafiisan hayna jar walan helo kor hooba kale kula joogaban saan aaminsan marka saas dartii wali codsadaan aha in baarlamaanka dhisa degdegan ansixiye iyona waajibaadka gududan dadweynaha qaybashii shil duugna way ku codsadaane wal alla wali qaldan inoo ninka sawiranni la qaadan in dad alla dadkii wal dhibsadaayna way lana raalahaada intuma kubadii wayni eedada maasitimaad Ilaahay isku le salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.